ngiyilekim yasala kimi kukhona into wayisho kimi ayizange ngiyilekim yasala kimi wathi wena wasumthola umuntu othanda njengami wathi wena wasumthola uthando ngaka. Ngiyasibuza mama ine yakwenza wakhuma kimi washelela njengensika emanzini. Oh yeah. Hayi mina ngiyasibuza dali ine yakwenza wakhuma kimi washelela njengensika emanzini. Igeisha
namfana namakilise kanda
I'm gonna make it.